wimbo mfupi si wastahili wewe Bwana. Come on, Dar es Salaam, let's sing it again.
Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana.
Inua mikono. Mwambie wastahili wewe peke yako. What's the idiot?